Kalamazoo Production.
Jack around the pony track.
Eru baby, kama zile enzi, mapenzi, vita enzi, ara kame puu, kuoshe enzi.
Kona waru antem geza vari konge vari kwa nchukua kalahari dudu maybe kwa le club ya fahari yo ya fahari malinga ulizia hani utani mari bila tension most girl akuna bari unge ni accept unconditional don't feel and that's why girl mekubali enega kwa mitu na wewe forever unge kwa ndo mod girl ikiwa tukari ya flow smooth ka over mkwe ovary streamline ka popo kwa ya bahari adi wateji kama maya na Mary wenge feel it k kwenye beat vile ngoma ina rock out furi furi pia kuwa this up girl sorry sorry juu uku jals kwa medungi ya sahara pio konfolia ka follow kwa msafar tulukuwa she amejipanga kam safiri barin mapenzi nititra enzi kama zile enzi kama zile mwezi
mapenzi mapenzi vita enzi
vita enzi
para kame puo shenzi eru baby nitakuenzi kama zile enzi kama zile mwezi mapenzi
mapenzi
vita enzi Arakame puo shenzi Eru baby Nitakuenzi Kama zile enzi Kama zile mwezi
Don't be funny but wendo mahani No wonder me chita girl kwenye funny Kakiba kwenye banga Wendo mamani Jokiba road Iki road siko high Just wanna be real Vile shina kufeel Venye scores me na way girl Huwa tuninil Venye ndo maskele Mio shell na nimesha sensitivity Na interestivity Juu interdependence Wendo me independence The dependent lady Nwa tisa kama lady You need to no lie In a melody no morning girl No, no Eloi Kangum me jina call Still can open girl Kawa komisi Yoni love constitution me ndo Amos mini wako
Mapenzi Vita enzi Para kame puu Kuo shenzi Eru baby Nitakuenzi Kama zile enzi Kama zile mwezi Mapenzi Vita enzi Para kame puu Kuo shenzi Eru baby Nitakuenzi Kama zile enzi, kama zile mwezi Mapenzi, vita enzi Para kame puu, kuo shenzi Eru baby, itakuwezi Kama zile enzi, kama zile mwezi Mapenzi, vita enzi Para kame puu, kuo shenzi
kukuona nikufolia card that judgment from tender feel over feel kwa up kani kutra niko down yani down down ya words ilibide nje tata kilirecall kiliras but still she yo bro nkonga serious you first time kukuona ulipenetrate your gamma rays kona track over car magnet